Amen. This beat is crazy, man.
Yeah.
Yeah. It ain't awful. It's so soulful.
I'm me.
I know you ain't believe it. Nah, we got it. Hey,
it's wrong, baby. It's Shilla Boy, baby. Hey, hey,
hey, hey.
I do this for money, but I'm married to the game. Tango nimi toka miki penzi shama dame life ko woni mini chata mze chata kill the same night with kino ilala to make it bang bang born in town to yenyewe baba phone phone. Is anybody with a hates me? I don't know. Me na fanya mambo yangu I don't f*** with you. Na kitaka naeza twa EP ni kwa na Mario. Mi mtu flani mwenye shima lo sinone boya. Alafu mbe madogo sinchukulia oya oya. Tukitaka tadi mwako mwenye tunampora. Watoto dogo na negopo wana paranoia. I don't know why you complicate. And how long your niggas greeny leaning tani appreciate. Manata down isha duplicate. We out the ways ngoja tu aje mwingine. Okay, who's next? I speak louder. Lado kuni 20 mungu baba. I'm lazy love them consume bada. Nipo kwenye aso tangu enza Nokia pin charger. Akuna biti statue kui martyr. And I'm killing everybody ni mochuna seonge. Miaka tuina kwenda lafu baba sipote. Level ni lofika siyu kama mtapanda bay. Mlio mi wanini baba apa panda bay. Game yangu siwa truth out there. Naifanya kwa wakika. Demana paka leo siye potea. Bada mdogo sasa nini unaongea. Mweza kwa nakujua. Kumbato lako lina sugar care.
Yeah, yeah, yeah.
Promise to myself, never lose. All is on a mission, cruising through, making moves. I refuse to lose, gotta pick and choose. Breaking through like breaking news, I can't snooze. Shako na washkaji, now the time to be haters. Bado na songa macho mbele kwenye cheddar. Focus on my grind, no time for debaters. Mungu shabariki, you're just spectators. Too busy with my fate, you can't relate. Hato keshe kunyombia mabaya, Mungu shani bless. Kila line na ge uso kwa baraka kila stage. Shahaso sana, now it's time to celebrate. Mtomba sana usiku, mvuwe nyeshe na masika. Njani na popita, bado mchizi mitafika. Classic after classic, wanatamani singe skika. Hata msiribe, bado mtani tawashika. Wake up in the morning, all I'm think about is paper. Dream so big, stacking money, skyscraper. Hustle in my veins, my ambition never taper. Check my rhyme, so sleek, cutting through like laser. Swezi kucheza, na iramani juu ya meza. Shona wapi na popita, wala swezi kuteleza. Game a whole hawa kwenye game, najua naweza. Bongo batimbaya, bora nkaishi zangu tuingereza.